ጣታን ገጅማታት ገልገለ ሰዓለማ ፎለካን ገሳሳዲት ከደርቡ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ባረኩ መለማፍ ዲግደሜ አፎራት ተሞልተን ከበጀምቶ ተወርዶፍቶ ተከኛ ከሱሜሲቱን ከሰን አንቱ ጁቤ ሆራቲ ወቦፍ ሁምኖ ተሞቱማ ግዱቲ ሎሊ ገጌ ሰሜ ልቡነ ሞተ ነጋገላፈቹን ገባሳሚ ቆፒ ዋዬ ኡመቶ ኦሮሞ ሀርዳ ከሰት ሴና ደርገጎ ሚዲያ ሐዋሳረት በከሙ ኤስና ሀሌላ አና መተማ ኮንኩላታ ኢመልቶታ ረተራወተ ልቡ ገላፈቹ ሳዳልጭሴስ ኦዱቀምና ከነነርማን ኦዲ ቆጵያራፍ ከቅንዴስነ ከሳቲ አንገጡም ረሰገንታ ከኛ ተከን ወሊን ቱርታን ስናፈራ አም ገረ ኦዱት ደብር
አከሞልተን ሆርዶፍቶ ተከኛ ኦዱ ሀራ ከንስኒቲሙ አን ምትኩ ፍቃዱቲ ማን ይመረ በከቦተ ኡመታ ኢትዮጵያ ለብሲ ቆናምብልቶኒ ለፈይሳኒ ቀብሲ ሰኒ ዳብለ ፋይናንሲራ ማለቀልቀ ፈቹ ደንደው ጀድ ሀር ረጋይሸር ማን ይመሪቻ ሀር ጫምሳ ጃበረኩ መለማፍኩለ ጃ ከለኮፍሰ ኢትዮጵያ ቲአይ ሳይድ ለገገሰን ውጥኔ ለብሲ ቡልቺን ሰለፈባዲያ ፍት ፈየደ መይሳ ያ ተሰገሌ ጉቱን ረጋሸር ሰደርካ ዲነግዴ ሲያስኒ ፊ ሐዋሱማን ቢየቲ ኢረጌ ሴትወሊን ወልመዳልሹፍ ለብሲቸ ባሱን በርባች ሰከንጀል ማን ይመሪቻ ወጎተ ኩለ ሰደት ደርበኒፍ ለብሲን ትፈየደማ ፊ ቡልቺንሰ ለፈባዲያ ለኮፍሰዲ በፍሪፍሸን ተሚጃ ሙራ ኩለ ሰገል ሰገል ተሚቶርብ ሆጂረቱሬ ረቲፎ የኢንሲታስ ፈሙ ወሊት ቀባን ኮሬዳ ቢድ ኢመቆና ወቦ ሰለሞን ላለም ማን ይመሪቻ ፊ ብሰኒሩ ፎየኢንሶ ተለብሲ ዱራንቱሬ ረቲታስ ፈማን ከሳስ ቆና ምልቶን ለፈቆና ኢሳኒ አከወቢት ቀብሲሱን አብለ ፋይናንሲፊ ባንኪ ወንራ ማለቀልቀ ፈቹ አከደንዳኒደ አከለብሲ ሃራ ካናቲስ አበኒ ፋይናንሲ ሊቅቸልቀስ ለፈባዲያ ወቢፍ ቀበተ ዮሊቀ ፈታ ማለቀልቀ ፈተ ዴቢሱ ባተ ለፈሰነት ፈየደመ መለደ በርሴ ጉርጉሩ ሂንደንደው ጀላ ሊቀሳን የሮኒኒ ለፍቸት ፈየደሙስ ናኖሌን ኦፊሳኒ ሙርቴ ሱጀዴ ገሩ እኒ ጉዳን ወጋ ኩደን ጫሉ ሂንቀቡ ጀለ ለብሲን ኩን ኢሰከናንዱራ ዳብለ ማይክሮ ፋይናንስ ሊቃከና ቱረን በከቡ ኦሶ ኢንታነ ፍለኑ አከታይስ ኢብሰሜ ረጀቹን ፍንፍነራ ከነዲያ ባቴ ቱጋባሰ
መጋላ ጎንደርራ ገራ አላ መተማት መልቶቶ ኮንኮላታን ዴማ ቱረን ረት ረቶኒ ሀሌላ ራወተኒን ለሞን ሸን አጄፈሙ ከንዴን ኢጃን አርግነ ጀራን ዱበተን
ናምኒ ኡሙሪ ደርገ ጉማረት ያርጋሙ መቃንኮ ዮሂ መመአመስ ረኮ ብራፍ ነንሳጥ ለመጀል ኤፊ ቶርበንደርብ ጋፈሮቢ ኤቢለ ሶዶም በረኩመለማፍ ኩለጃ መጋላ ጎንደርት ከነርገመን ሃደኮሊን አያነ ፋዚጋ ከበጀኖሶን ዴቢው አና መተማ በካ ነጋዴ ባህር ጀለሜ በከሙራበይ በካ አዳ ኩመርበር ጀለሙት ነሞኒ ሜሻወራና ሂደተኒረን ቦሰነ ከሳበውን ኮንኮላቶ ተረት ዱካሰበነኒን ነሞኒ ባየን ሩኩተመኒ መዳው ኢብሱን እንስ ሚላ ይሳር ረሳሳ ሩኩተሜ አማ ሆስፒታል መተማት ያለራ ከጅሩ ኢብሴራ አከ ነምኒ ኩንጀለት ነሞኒ ሂደተን ኩነን ኮንኮላቶ ተ ኢማለረቱረን እትዱካሱን ንርገዳፍሰኒን ቦደስ ነሞተ ኢራቡ ሰኒ ገርቦሶናት ሴንሱ ያላቱረን ነሞተ ሂንዴም ንጀለኒ ዲደን ረሳሳ ሩኩቱን አጄሱ ሻኒ አካርገሰ ገለ አሜሪካ ቲሜራ ነምኒ ብራን ኮንኮላታ ሚኒባስ ጀለሜ ዋማሙን ጎዲና ሊጠጎንደር ትክልድንጋይ ገዳሚ መዳና ለሚ ቀራኒዮራ ማቲጋ ፈቹፍ ገራ ቋራት ኢማላቱረጀት ሰበባ ሂለቶኒ ዱካሰኑት በነኒን ሃርኪኮ ረሳሳ ሩኩተመን መዳየረ ከንጀት ኮንኮላታ ኢሸንረት አርገምቱ ደበለቴ ኮንኮላቶኒ ገረኩለኒ ታን ሂደቶተ ከነኒን አብሲፈሙ ኢጀኮን አርገረ ጀቹን ሰገለ አሜሪካ ቲምቴት ሆስፒታል ወሊጋላ መተማት ሆጀታ ኩታ አሪፈቺ ሳተው ሻኒ ከኒመን ኦቦ ሴፉ አለ ነሞተ ጉያ ከነ ረሳሳሩ ኩተመኒ ዱፈን ሰዲከ ሳቶክ ያለፎ ያፍ ገረ ጎንደሪት ገሰሜ ረጀለኒ ነሞኒ ለማሞ አሱመቲ ያለማጅሩ ጀለኒሩ ኢትደበሉኒስ ረኮነ ከነ ኢረደደ ቢናኖ ከነ ትራወተ መጀለኒ ሞቱማን ጥየፈኖት ከኑ ቀበስ ጀለኒ Hoggana godinicha namni taa'anii fi maqaan isaanii icciitiin akka qabamuuf kan nu gaafatan namni tokko guyyaa sanatti hidhattoonni gochicha raawwachuu odeeffannoon isaan qaqqabuu ibsanii hidhattoonni kunneen namoota nagaa soddomallee gaafa sana butanii fudhatanii deemus naaf himaniiru jechuun Baardaar irraa Aster Misgaanaa'utu gabaase.
Inna waraana naannoo Tigraayi dubartoota hookan risaalaa irratti raawwate yaaliif baasii ofiin kunuunsaa akka turan siistar Kaahisaa Hagoos dubartoota humnaan gudeedaman kanneen 400 ta'aniif katajaajila kennan ta'u ministeerri gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa Kaanaadaa Ahmed Hussein beeksisaniiru. Hojjettoo hospitaala Addigiraat kan ta'uun siistar Kaahisaa kan Addigiraat kan ta'an siistar Kaahisaan badhaasa dhaabii nagaaf nageenya dubartoota Kaanaadaa qopheesse badhaafaman. Siistar Kaahisaan badhaasa sana erga fudhatanii booda badhaasa sana maqaa dubartoota hookan risaalaa naannoo sana keessatti irratti raawwateef maqaa ogeessota fayyaa isaan gargaaraniin akka fudhatan ibsaniiru. Ministeericha akka ibsanitti mootummaan Kaanaadaa kan deeggaru waaltaan eegumsa fayyaa torba hojiirra kan jiran ta'uu ibsee dubartoota hookan risaalaa irratti raawwateef tokkummaan mootummoota doolaara miliyoona 65 ramaduusaa tuqaniiru. Gara oduu taanutteennaa ce'in immoo waraanni kaameeruun kaleessa naannoo daangaa chaadiif naayijeeriyaatti namoota garee finxaaleeyyii Boko Haaraamiin butaman turan 300 baraaree jira.
Namoota nagaa kanneen shororkeessitoota Boko Haaraam irraa baraarfaman 300 waraanni kaameeruun daangaa giddu galeessa Naayijeeriyaa fi Chaad irraa fuudhee gara buufata waraanaa kaaba kaameeruunitti argamutti geesseeraa jedhe. Akka humni waraanaa kaameeruun beeksisetti duula sakatta'insa daangaa Aalfaa jedhamuun garee finciltoota Naayijeeriyaa irratti tarkaanfiin fudhatameen hedduun isaanii ajjeefamaniirus jaleera. Faaxumaa Omar kan umuriin ishee 37 hanga gaafa eebila 17 guyyaa Boko Haaraamiin butamtutti daldaltuu fuduraalee gaarii ta'uu ibsuun loltoonni Boko Haaraam gaafa eebila 17 waraana guddaa banuun ishee fi miseensa maatii ishee 3 butanii erga fudhataniin booda bosona naannoo Hara Chaad cinaa jirutti namoota nagaa hedduu waliin dhugeessanii jechuun ibsiteetti. Televiziyoonni mootummaa kaameeruun wiixata kaleessaa viidiyoon akka agarsiisetti buufata waraanaa kaameeruun godina Dabaangaa kan daangaa Chaadii fi Naayijeeriyaa irratti argamutti namoonni Boko Haaraamiin butamanii baraarfamaniiran konkolaataa humna waraanaarraa yommuu buufaman mul'ateera. Namoota nagaa Boko Haaraam irraa baraarfaman kanneen keessatti baay'inaan dubartootaa fi daa'immanitu argama kan jedhe waraanni kaameeruun namoota nagaa kanneen baraarsuuf loltoonni mootummaa 200 ta'an irratti hirmaataniirus jedheera. Bulchaan kaaba kaameeruun Midiyaa Bakarii ergaa pirezidaantii kaameeruun Paawul Biyaati jechuun humnoota waraanaa duula kanarratti hirmaachuun namoota nagaa baraarsaniin hojii boonsaa hojjettaniif baga gammaddan jalaniiru. Boko Haaraam namoota nagaa butee fudhatu kanneen kaan isaanii loltummaaf yommuu leenjisu kaan isaan immoo maatiin maallaqa kaffaluun akka gadhiisu taasisaa tures jedhameera. Tarkaanfiin amma humni waraanaa kaameeruun fudhadhe jedhe humna waraanaa Naayijeeriyaa fi Chaad waliin ta'uu fi dhiisuusaa irratti wanti ifatti dubbatameeru hin jiru.
Wixata kaleessaa Gaazaa keessatti hojjettoota dhaabbata tokkummaa mootummootaa irratti aleellaa geggeessameen lubbuun nama tokkoo dhabamee jira.
Itti aanaan dubbii himaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Faraan Haaq akka mirkaneessanitti wiixata kaleessaa waraana Gaazaa keessatti deemsifamaa jiruun Raafaa keessatti hojjettoota isaa kan nageenyaa irratti haleellaa raawwatameen namni tokko du'uun kaan immoo madaa'uun gara hospitaala biyyoota Awurooppaatti geeffamuu ibsanii hoogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii gadda guddaa isaanitti dhaga'ame ibsataniiru jalaniiru. Hoogganaa olaanaan dhaabbatichaa gochicha balaaleffachuun qorannoon akka taasifamuufis waamicha dhiyeessaniiru. Akkasumas maatii fi hojjettoota dhaabbatichaaf gadda isaanii ibsataniiru. Miidiyaan Hamaasiin hoogganamu akka gabaasetti immoo humnoonni Israa'el kibba Gaazaa Raafaa keessatti hojjettoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti haleellaa raawwataniin tokko yommuu ajjeesan kaan madeessaniiru jaleera. Dubbii himan dhaabbata mootummoota gamtoomanii itti dabaluun wal waraansi Gaazaa keessaa haala ulfaataa ta'een itti fufee jiraachuu isaatiin miidhaa guddaan namoota nagaa qofaarratti osoo hin taane hojjettoota gargaarsa namoomaa irrattis qaqqabaa jira jedhani hoogganaa olaanaan dhaabbatichaas gargaarsa namoomaaf hatattamaan dhukaasni akka dhaabbatuu fi boojiyamtoonni hundi akka gadhiifamaniif waamicha hatattamaa irra deebbiin dhiyeessaniiru.
Nanno Oromia Godina Wallagalita Anu Tagaragara Kisati Jimatadar Bejechun Cham Salama Barakumalamaf Kurajar Rajal Kabe Warani Humnota Nagenyo Motu Mafu Wobo Gidutichme Itifufe Lubuna Motanaga Galafate Rajichur Anjratuni Anicha Sagale America Fimaniru Anak Undala Ganda Achio Horda Kisati Namoni Nagani Ratuta Wobo De Girtu Udefano Kenituf Jeramuran Humnota Nagenyo Motu Malubunsani Derbe Rajichun Jratuni Ipsaniru Ammas sababa wal waraansa itti fufee jiruun qonnaan bultoonni hojii qonnaa gannaatiif qophii taasisuuf danqamaniiru jedhan namoonni jiraattota aanaa qondaalaa ta'uu ibsan kun dhimma ajjeechaa namoota nagaarratti jimaata darbee raawwatameera jechuun jiraattonni himan irratti bulchiinsa aanaa qondaalaa godina wallaggaa lixaaf biiroo bulchiinsaaf nageenya oromiyaarraa deebii argachuuf yaaliin taasise har'aaf hin milkoofne jechuudhaan Tsahaay Daamxoo gabaasteetti.
Nanno Oromia Gudinale Rakona Genya Jurutti Torbander Berra Egale, Waran Humnot Nagenya Motumaf Waranablisuma Oromo Gidutti Dema Turichime Etufira Jechunjra Toni Sagali America Tifiada Sani Kenan Himaniru. Dowan Wolwaransi Itihammati Lubuna Motanaga Galafatije Churanjra Toni Sagali America Fiman Kesa Godin Walagalita Ana Kondala Tokoram. Namnijrata Ana Kondala Usani Himan Nagenya Sani Vjechumak Ansani Akehwam Negafatan Jumata Darbira Jalkabe Waranik Am. Mule motumafi warana bilisumma oromo gidduti daran hammatira namoni naganis gaga amani rujechun himani
wajira ganda birate chura kanin rugutame muchangun ne ingada barata ada uta kuda tokom barachajira wanda de entrance ko vedde barnota ko tumrachu damale qama de bilisumma oromo sintau qama mo motumma kana se kawe bachu fera komiti barnota ranjira wanda de dene jinnan indiko komodu tubanwe rasase jesadin rugutu
achuma ana qondala tiqonnan bulanto ko mi damani rujechun jiratan ana qondala sodana genyaf jecha maqansani akahiwam ne gafatan tokkos himanirum
ganda gibi ga banano fazi yaramuti obomamudi tonno no jeramu furani gani ana biginanu gaba ka misa jeramuti ajisani baketi garan sani hala mana sale jolle sale furani de mani agani isa jisani karat ga sani saboda amadi ga gati sani galan jirochu ga mana sani bi ga kuma agani ma do gai ta anjetu
namni kan bran jirata ana qondala ta an sababa wal fakkatun maqansani kehwam ni gafatan hawasni sudana genya hama ke sejerjechunis ibsaniro
dabudda fulana ka bakal kanin gakan tanan ganamata nan gidgal garan gujiati dabudda fulana ka kanifa gawu egicha titicha darara kanifa gawu chu ajjesu da kana kanira ita gajire chu da unja dai mole din tulle kana gira gina ni uno kale se kanan ni gite kanan ni urani motumma tochi hama dani ummata prudum darara yani ummata imman jira bakate bosanitnam me jira bakata jira ge chu akati pote akati arama durabe akati maati le kulle patu haranga ma arama jira le kulle patu jira kacha jira chu andadura ta jira gadati ummata ganda ka bacche din le lajira muti mataya ai agosha da walta ji ge fada jira ratta kanin me sharu ka bari bisuma ji oromo to hindu jaye sharati ku fadani anafi mata san alle tam sakani umman hanu wala kamma tingalin tu jiraju
namon nagan hidamunis itu firajeru jiratunni ana kanam
be kuma to lasanan ni jira mutoko gafai riba mejiru irira batu tirkaman ka ajedani ummata refitani irira bas nadani kabani dani jolle namni torba mo jolle magala da kanin tati zani daldalani jima zani daldalani ya tani bulan da kan bulan wedani mi sai da shari da kini jedani namu kabani dani
jiru tratuni anicha sagale america ti fiya da sani qodana kai danitti yeron kun yero qoppi qonna ganna tau ibsani qamni motum maste woranni bulsuma oromon qonna bulto ta fi jiratu ta nagarratti akkein tiyefanni gafataniro imma ajjecha namota nagarratti jumaata darbe raawata miraaje chunjraton himaniratti bulchinsa ana qondala bulchinsa godina wallagalita waajira nageenya godina wallagalita fi biiro bulchinsaaf nageenya oromiyaarra deebergachuudhaaf yaalin taasisne harraaf milkoofne haa ta'uti kanaan dura ajjeechaa naannoo amaaraatti raawwata miiraa jedhamee walqabate sagalee ameerikaatiif yaada isaanii kennanii kan turan ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa laggasee tullu humnoonni nageenya mootummaa dhaabbilee siviil dabalatee namoota nagaarratti in xiyyeeffatanii jechuun tarkaanfileen fudhataman akka hojimaan biyyatti heeyyamuun seeraan qoratameeti jechuun ibsanii himannaa irratti dhiyaatu kan hin fudhanne ta'us ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin dhiyeessinutti fufa amma gara qophii torbanii waa'ee uummata oromootti ceena. Media hawasarratti maqaa raachee tasfaye jedhamuun dargaggeessi beekamu sababa abbaaf haati isaanii ijoollummaan irraa du'aniif jecha obboleettiinsaa hawwiin guddifachaan gara biyya Faransaayitti fudhatamte. Obboleessi isaa quxisuun waggaa ja'a dura du'aan boqote. Raacheen dhamaatii barbaacha obboleettiisaa kan waggoota 16 ija godhatee jira. Hawwiin gamasheen yeroo jalqabaa inni barreeffamaan na quunname soban se'e garuu dhumarratti abjuu kootu dhugume jette. Jaallanneen raacheef hawwii haasofsiistee jirti. Raacheen seenaa isaanii akkas jechuun ibsuun eegala.
Abbaan keenya yaaddessaa jedhama. Isaanis maqaa isaati. Ani immoo daa'ima waggaa 5 ture. Obboleessi koo qotosuun irratti dhalatu immoo waggaa 3. Hawwiin yeroo sana ulfaa 9 turte. Inni yeroo nuti umurii kana irratti turretti du'e jechuudha. Achiin booda immoo harmeen keenya waggaa 5 booda isheen immoo duute. Yeroo harmeen keenya duute ani waggaa 10 ture. Hawwiin waggaa 4 walakkaa akkas gara 5 deemaa turte. Obboleessi koo qotosuun immoo gara waggaa 7 ture jechuudha. Achi gaafa isaan du'an namni nu guddisuu danda'u nu biraan ture. Hawwiin umuriin ishee daa'ima waan tureef waggaa 4 wayii waan turteef ishee fudhatanii
jechuudha.
Kaampaniin SOS jedhamu tokko ture karaa isaatiin adoopshiniif gara biyya Faransaay.
Obboleessi kee inni kaanoo?
Innis waggaa 6 dura akkas boqote.
Hawwiin gara biyya Faransaay deemtee ati naftee maal taate sana booda?
Akka isheen deemtee naannaaf obboleessi koo nafne maatii malee rakkisaa ture. Garuu kana hunda keessatti waaqayyo na gargaare. Daa'imummaa kaasee waan tokko tokko hojjechaa nuuf jiraachisaa ture. Saamunaa afaan nagadaa fiilmii maandawwachiisaa waan baay'ee hojjechaa nuuf guddise. Garuu yeroo hunda ishee barbaaduuf yaala ture. Ijoollee taanee akkuma isheen deemteen kaampaanii amboorraan jira ture. Isaan waa akkanutti mandeeddeemnee gaggaafachuuf yaala ture. Garuu isaan waan baay'ee nutti muufis fedhiif hin qabanii dhugaa dubbachuuf infoormeeshinii gaas hin qaban. Maaliif isaanis akka waadaa galanitti hordofaan turre. Ijoollee ta'een inuma yaalaan ture. Echeeddan guddatee immoo karaa sooshaal miidiyaa karaa intarneetii ishee barbaachuuf yaale. Deemtee waggaa 2 akkas dabdaabbee wayii isaan ergan kaampaanii sana deemee kadheenaa kennanii turanii dabdaabbee sanarra maqaa abbaa ishee achitti waamamtu imeel irratti na yaalaan ture yookaan intarneetii irratti garuu argachuu hin dandeenye hin turre.
Amboodhaati gara Finfinneetti dhufuun haala akkamiin?
Amboodhaati ani otuman hojii hojjedhu nan baradhan ture dippiloomaa kompiitaraan. Level 4 fitee ICDHNS COCS darbee Amboo Yuunivarsiitii hojiin hojjetan ture. Achi yeroo digirii koo fitu gara Finfinnee akkan dhufu qabu. Ispeeshaalii aartii kanarra hojjechuu nan barbaada. ETFM reediyoo irratti namootaan bebbeekuu gaggaafadheen fedhii aartii kana akkan qabutti mi'a. Achitti hojii argadhe ishee barbaachuufis akkana gargaarutti gara Finfinneen dhufee jechuudha.
Jireenya Finfinnee gaafa ilaaltu akka nama amboodhaa dhufe tokkotti sitti cime moo akkamitti itti fufte jireenya?
Yeroo naamboo ture ijoollummaadhaan wanti ulfaataa sana darbitee dhufte Finfinneetti jiraachuun hin ulfaatu jechuudha. Waggaa 11 qobaa taatee qobaa of nyaachistee qobaa bultee argitee tataanaan Finfinnee dhuftee homaa waan sitti ulfaatu hin qabu jechuudha.
Obboleetti kee hawwii barbaadu abdii gaarii kan argatte yoo?
Kan isi dhibu intarneet irratti barbaade dhabnaan intarneet irraa abdii kuteen gara Faransaay deemuuf filaan gochaan ture. Faransaay deemee argachuuf maaliif dabdaabbee sanarratti adireesii fi bakka jireenyaa argadheera. Namoota Faransaay jiraatan Oromoota sooshaal miidiyaa irraa beeku tokko biroo ku'aa kenneedhama. Inni baay'ee na gargaare deemiti naa barbaade jedhee isa gaafadheen deemuu hin dandeenye. Inni Oromoota sooshaal miidiyaa irraa bareen gaggaafachuu jalqabee akka na gargaara. Namoo hojii jiruu mataa isaa qabaa biiziidha akkas naaf fiiguu hin dandeenye. Otuman ani Faransaay deemuuf akkamitti akkan deemuu danda'u yaalaa jiru. Olmoost 9 dura garuu suura isheetiin Google irratti sarchi godhe.
Suuraa ishee isaa fidde?
Suuraa ishee ijoollummaan kaampaanii sanaan nuuf ergu ture hoggase jechuudha. Suura isheetiin yeroo Google irratti sarchi godhu LinkedIn profile ishee naaf fide jechuudha. Yeroo naaf fidu dhugaa dubbachuu fi namanne. Achi hojii barbaada dentist goonaa fi yes yeroo naan jechu waan inni isheef deebisuu wallaale calleen jedheeni. Achi booda guyyaa tokko bultee isheen ofiishee huu aariyu jettee teekst naa goote. Maqaa tasfaye jedhuun beekti ture. Maatiin ishee maatii biyyarraa akka qabdu maatiin ishee kana akka jedhaman itti maa guddisan. Kanaaf yeroo maqaa tasfaye jedhu yeroo dhageessu naateetu ati eenyu jettee na gaafatte. Achi booda qas jedheetti maatti suuroota isheef ergee suuroota ijoollummaa keenya suuroota ijoollummaa ishee suurallee akkuma. Isheen Faransaay deemtee Faransaay irraa nuuf ergameen ergee fi achi maatii ishee faana mari'attee otuma haasaa dhufu.
Waliigaltanii nuuf teesseen maaltu sitti dhaga'ama?
wani wagga kuda jaf kadad tidadda biyar gaddin jechi gamachu ko kana ibsun jiro nan gammade ko fajjede darbu danda nama gutun tai shins by e gammade ti specially ambo bakadalo ta she manu matti dalatte deni olla hiriyot harmiko hiriyot abbako wani saganta ko pisi gafa sanar gitu amma akkamana ko ta in matti fidagamit warra ambo hundu masani ollo tako akkamati tituran wandanda anin nufana tituran hundum tikenya hiyesa hiyumma sana kisatu korsani stai wan hunduma nufana tituran ijo linkun walar gumo walinargan waqayoda kuma kanu zonu tinegar sisin munajisin jebture hundu masani galate sachu barbad
obuleti rache katate hawin yade sheng abdu gafat enjer
first I didn't believe him. I thought it was like a prank or something, but like we exchanged messages and after I realized like it was him, so I was very happy.
Yero jol qaba hinaman nenture wan kun pranki yokan wan go womsa o yokan mo wan brati jede ne lale sana boda dam sobal jijira dufne go womsa kanta ne rom baret ba yengamad wan mira namatuku heddu tujira kun anaf akawan abjun ko to ko gometi ergan biyabe yero jol qabafin ethiopia dufne wan anin egne ture baye na ajaibe surprise yukan wan hin ega min gari tokuture biye baye bareduda baye ngamde rachenis obure sagari da
nanno dalotashe ambot hala ture nana ipsitu
yeah I mean we see all our neighbors it's like family for us so it was amazing it was a great moment go back to France I had to finish my master's degrees human resources
eye ollota kenyu hundargenera isannuf akkamati kenyati kanaf ajaib sisa fiero gari ture anamma biye faransay trebe barnota ko degree lamma fayo kan masters gosa barnota human resource barata jiru tumurun qaba samboda malgocho kakam rache walin dubban
kanu manen kanar abjede tumura anjalne gamadati nagat
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya qophii dubartii fi maatii kanarraa keessatti aadde Liidiyaa Shafred kan jedhaman dhalattuu Tigraay seenaa isaanii isiniif dhiyeessina. Aadde Liidiyaan Shafred dhalatanii kan guddatan Tigraay godina giddugaleessa Haile warada keessatti kan argamtu ganda farasmaay jedhamtu keessatti dargiif TPLF gidduutti ennaa waraanni ka'e dargaggummaa isaaniitti baqattummaaf saaxilamuu dubbatu waggoota hedduu booda xumura bara 1990ootaarra gara qe'ee dhaloota isaanii farasmaayitti deebi'an waayila afaan Tigree Birhaan Haayiluutti dubbise qophii har'aaf qindeessinee jirra kunootti. Aadde Liidiyaa Shafred umurii isaanii irra jireessa Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan dabarsan yoo ta'u qabeenyaa isaanii gurguranii Tigraay keessaa gandatti dhalataniif mana barnootaaf kilinikii hojjechiisaniiru. Mana barnootaa isaan ijaarsisan keessatti kanneen baratan kolleejiiwwaniif yuunivarsiitiilee adda addaarraa eebbifamanii har'a biyya isaanii damee adda addaan tajaajilaa jiru. Aadde Liidiyaa Shafred dhalatanii kan guddatan Tigraay godina giddugaleessaa Haayilee keessatti kan argamtu ganda farasmaay jedhamtu keessatti dargiif TPLF gidduutti ennaa waraanni ka'e dargaggummaa isaaniitti baqattummaaf saaxilamuu dubbatu waggoota hedduu booda xumura bara 1990ootaarra gara qe'ee dhaloota isaanii farasmaayitti deebi'an. Maatii koo gaafachuu innaan dhaqu mana barnootaa akka isaaniin qabaanneen hubadhe. Asii ijoolleen koo mana barnootaa innaa deeman hagam akka isaan gammadan nan beeka. Ijoolleen sun kan isaan barbaadan sanuma. Lukaan karaa fagoo deemanii innaa baratan rakkoo hedduun akka isaan mudate innaan dhaga'u hedduun gadde. Intalli tokko mana barnootaatii ituu deebituu dadhabdee boqochuuf gaaddisa mukaa jala akkuma teessetti hirribi ishee fudhatee achumatti waraabessi nyaachuusaa innaan dhaga'u baay'een gadde. Asii biyya gaarii keessan jiraadha. Hangal lubbuun jirutti hojjedhe nyaachuu nan danda'a. Ijoolleen koos akkasuma. Ijoolleen sun garuu carraa akkasiin qaban. Ofii koo waan hin baranneef barachuu dhabuun miirri isaa maal akka ta'e naaf galaa jedhan. Namoonni naannoo sanaa hedduun ayyoo Lidiyaa jedhee nawaama. Kan isaan jiraatan Ameerikaa kutaa Meerilaand keessa yoo ta'u ijoollee lama qabu. Akka sadiis arganiiru. Mana isaanii konkolaataaf akkasumas qabeenya isaanii kabiru gurguranii maallaqa qusatan illee itti dabalanii bara 1998 adde Lidiyaan mana barnootaa sadarkaa lammaffaa ijaarsisan. Manni barnootaa sun tajaajila isaa waggoota 16 keessatti barattoota sadarkaa adda addaa irra ga'an horateera. Garuu naannoo Tigraay keessatti lola waggoota 2 ol fudhateen manni barnootaa sun miidhaan irra ga'ee jira.
Itti haadha zabaggasanni ani nibbata sibee kaayidki maalaalus kolloo tam qolloo timirti zeebiloo misraa'ihuwa.
Ani walitti bu'iinsi sun erga mudatee hin deemne. Haa ta'u malee achi kan jiran obboloonni koo arganiiru. Waa'ee haala isaanitti himu. Meeshaalee qabeenyaan jiru saamamuuf caccabuu kan hafes barbadaa'usa dhaga'eera jedhan. Adde Lidiyaan mana barnootaa sadarkaa lammataa maqaa isaaniitiin moggaafame kan ijaarsisan qarshii miliyoona 25 ture. Manni barnootaa kun kutaalee 16 kan qabu bilookii 4 laaboraatoorii fi waajjiraalee bulchiinsaaf kutaalee tajaajilan bilookii 3 qaba ture. Meeshaalee guutuu kan ispoortii fi jimnaastikii tajaajilan dirree taphaa kan qabuuf heektaara 4 irra kan buufate ture. Manni barnootaa Adde Lidiyaan ijaarsisuun kennan kun yeroo ammaa haala irra jiru daayirektara yeroo fi kan ta'an obbo Aragaawii Gabra Libaanos dubbataniiru.
Lixisni yeroo kunataati kun maxibarsab naayit kabaabi likaa walaati.
Haalli isaa nama gaddisiisa. Hawaasni naannoo barattoonnii fi barsiisonni rakkoon qorqalbii isaan irra ga'eera. Meeshaalee barnootaa haala isaa yennaa ilaallu immoo manni barnootichaa akka durii miti. Hojiin baruuf barsiisuu adeemsifamaa kan jiru laaboraatooriin waaltaaleen keessatti waa uumanii hojjetanii fi meeshaaleen gargaarsaaf ta'an otuu hin guutamiin.
Itti dabalee immoo dubartoonni rakkoo qorqalbiif daran saaxilamuu isaanii barsiistuu Kidaan Gabratinsaayee ni dubbatu.
Kan deeqanis yoo naayisna umroo chigir baxxiiwwan yoo indaganaa busuu fi
xagaa. Dubartoonni rakkoo qorqalbiitu isaan mudate. Humnaan gudeedamaniiru kaan immoo miseensi maatii isaanii innaa ajjeefamu arganii rifataniiru. Waraana sana dura barattoota dubartoota walakkaa ta'antu turan amma garuu lakkoofsi isaanii gara 100 harka 20 gaccabee jira jedhan. Bamnat Naggaaf Biniyaam Takilamaariyaam mana barnootaa sadarkaa lammataa Lidiyaa kan Farsmaay keessaa barattoota kutaa 11ffaati. Koovidiif waraanichi boodatti ituu isaan hambisuu baatee sila har'a barattoota koollejii ta'u turan.
Deeskitaati naayi tasaabara iyyuu hafti haada naayi ka'u naayi biyya tafatana.
Barcumni nuti irra teenyuuf meeshaalee kabiroon caccabaniiru. Gara laaboraatoorii innaa dhufan jechaan malee hojiidhaan waan arginu hin jiru. Walumaa gala caasaan mana barnootichaa hin jiru. Gamoosaa qofaa tafe. Kana argaa barachuun qalbii namaa cabsaa jette. Adde Lidiyaan ammas qarshii gara miliyoona 1 ta'u deeggarsa gochuudhaan meeshaaleen barnootaa akka guutamu deeggaruu isaanii daayirektarri mana barnootichaa Aragaawii Gabra Libaanos dubbataniiru.
Lecli 852,000 birr zuwaagu.
Barullee 13,000 fi qalama 2,600 akka bitamu taasisaniiru. Erga isaan kana godhanii booda barattoonni 300 ol barnootatti deebi'aniiru. Jabaannee hojjechuu itti fufnaan. Nu cinaa akka dhaabbatan karaa bakka bu'aa isaanii waadaa nuu seenaniiru.
Deeggarsi Adde Lidiyaa kana qofaa miti. Yeroo tokko mana barnootaa sanaaf maatii isaanii arguuf gara qe'ee isaanii deemaa utuu jiranii waan daandii irratti isaan mudate waggoota 10 boodallee innaa dubbatan miira isaaniitti tuqama.
Hordoftoota keenya gabaabina yeroof qophii kan addaan kutuuf dirqamne guutummaa isaa fuula feesbuukii keenyarraa hordofuu dandeessan. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma ሰገንታሌ ከኝ ገማ ሚዲያ ሐዋሳ ፌስቡክ ኢንስታግራም ትዊተር ዮካን ኤክስ ረጠርገቹ ደንዴሱ ኢሜል ይዮኑ ፍርጉ በርባደን horn@voanews.com ይጀተንለይ ዳምስከሰኑ ደቀባ ኩላላን ሰገንታ ከና ነሞዳንዲ ፕሮዲውሰር ከኝ ኤልያስ ገበዮ ቆፒ ከነገማ ሚዲያ ሐዋሳን ከንስን ደቀብ ሲስተትግስት ገመቲ ከንስን ከሱ ሜስ አንቱ ጁበይ ሆራቲ ቆፒ ቦሪን ወልት ደብና ነጋት ብሏል።